to prosperity. From poverty to prosperity. That is our topic now. From poverty to prosperity. From poverty to prosperity. How many are ready to make such a journey? From poverty to prosperity. Are you ready to migrate from poverty level to prosperity level? Who and who are ready to move? Who and who are ready to fly? Who and who are ready to swim in the ocean of prosperity without sinking? Kedu ndị ga-adị nkwadebe ịpụ njem, isi n'ọnọdụ ụbịam, wee banye n'ụgbọ akụ? Kedu ndị a ha zọpụ ụkwụ? Ịzọpụ ụkwụ itie eme. Eme, na-azọpụ na-eti ya. Na-aga. I am prophesying a time. You are going to jump out from this pit of wretchedness and move into the land of prosperity. Can I hear your amen? In the name of Jesus Christ. Are you ready? Who and who are ready? Can I see your hands? The poor man has hopes. That is what the Bible says in the letter of Job, chapter 5, verse 16. The poor man has hopes. Nwaogbenye nwere olileanya. Ngị nwaogbenye na-ege ntị n'okwu a. Amụma ka a na-ebu n'isi gị taa. Na olileanya dị na ndụ gị n'aha Jesus. Because you are moving by the power of this word of God you are listening now. You are migrating from that pit of wretchedness. Amen and amen. You are moving. You are running into another experience in your life. The other side of life you have never tasted, you are going to experience. You have been wallowing in utter wretchedness, in unquantifiable poverty. Remember, Jesus Christ came to emancipate, to liberate, to save the poor and bring good news to the poor. In Luke chapter 4, in verse 18, the Bible says, quoting Jesus as he was reading his solemn divine Magna Charta, he shouted when he entered the synagogue and opened the scroll of prophet Isaiah. That was Isaiah 61. Jesus started reading it. The Spirit of the Lord is upon me. Why is he upon me? That I will bring good news to the poor. 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 The good news is not that the poor will remain poor. No, that is not a good news. The good news is not that the poor we fall into wretched condition. It's not a good news. That one is a bad news. The good news is that the poor, when you read verse 19, even that 18, they open the eyes of the blind. Verse 19 says, this is a good news to the poor, to bring to you a message of a year of favor. A year of favor. Arọ ịdị mma na-abịara Nwachukwu na-ege ntị a. A year of favor. There is a year of favor that is coming upon your destiny. There is a year of favor. A year of favor. A year of favor. Arọ ịdị mma. Arọ mmadụ ga-ekwu oyoyo. Ayọ mmadụ ga-eti mkpu hallelujah. Arọ mmadụ ga-anọchi ezo ọnọdụ jọrọ njọ. Arọ a ga-atọ mmadụ n'agbụ. Is a year of favor. arọ mmadụ ga-enekete gị asị ọchị gị chigị hụrụ gị n'anya chukwu buliri gị elu ihe ọma abịa n'ezinụlọ arọ chineke ga-azọ ya ụkwụ n'ezinụlọ wee nyere onwe ya aka elu that is a year. A year we are talking about, and that is our message today, from poverty to prosperity. I don't care what you did that put you into that situation. I am trying to tell you that God is going to do something, or rather has already done something, that will bring you out of that ugly situation, because you must come out from that pit of wretchedness and move into the arena and the pinnacle of prosperity. How God will do it, God knows. That is your message today. So anybody who is still attacking the poor, be careful. Because that poor man you are threatening today, that poor man you are stamping upon today, that poor man you are messing up today, can be your leader tomorrow. Nwaogbenye anyị ji mee toilet issue wee na-efiche nshi, nwaogbenye a nwere ike mechaa n'ọdịnihu bụrụ onye isi ga-achị ndụ gị n'aha Jizọs. Ya bụ omegbu nwaogbenye kpachara anya, omegbu nwaogbenye kpachara anya. Ọ bụrụ na aka gị ka dị n'imegbu nwaogbenye, kpachara ya, ị kpachara ya. Onye anụnwa ji ọnọdụ ka ọ dịrị taata were aya isi ka kpachara ya. Otu nwoke kụrụ egwu si n'ụwa na-eme ntụgharị, unu amago onye m na-ekwu banyere ya. So na Chineke na-ezi nwa ogbenye ozi ọma na arọ ịdị mma na-abịa. Ọ bụ na gị bụ nwa ogbenye, kwere n'okwu a na shout hot amen. Amen. There is a time of blessing that is coming, a time of integral wellness that is coming, a time of joy, a time of jubilation, a time of triumph, a time of healing, a time of deliverance, a time of breakthrough, a time of holiness, a time of mega prosperity, a time of divine visitation upon your destiny, upon your family, upon your lifestyle, within your vocation, in the name of Jesus. Onye a na-ezi ozi a, mmụọ onye ga na-agwa ya na Chukwu echeta ya. It is like a prophecy. This is a rhema hitting somebody's destiny. Ozi a bụ amụma ka a na-ebu n'isi mmadụ. Gee ntị. Ọ bụrụ na ọkọchị na ụgụrụ na-eme na ndụ gị ugbu a, ekwuhiekwe n'ọnụ. Ejenesi ka Chukwu echezọ gị. Chukwu anaghị echezọ onye okere. Ana m agwa gị na onye nwaanyị si na ọnọdụ a bụ nwa mgbe nta. Nwa mgbe nta. Nwa mgbe nta. Nwa mgbe nta. Ị ga-eji ọnọdụ a nye Chineke otito. I wee duru gị bata na ama Exodus chapter 22. Okwu ya sịo, emegbukwana nwa ogbenye. Amen. From verse 21, you shall not wrong a stranger or oppress him. Onye ọbịa ebu n'uche ugbu a bụ nwa ogbenye. Ọ bụrụ nnukwu mmadụ. Emekedekwana megbuo ya. For you were strangers in the land of Egypt. Maka unu onwe unu bụkwa ndị ọbịa. Ndị ọbịa a na-ekwu bụ ndị ọbịa ihe na-atụ n'ọnụ. Dịka a ga-asị ndị ohu. Dịka a ga-asị ndị a na-emegbu, ndị a kpachapụrụ akpachapụ, na-achọ ebe ha ga-anọ wee zuru ike. Ọ dị ka a ga-asị na mmadụ bụ tenant. Dịka a tenant, nwa ogbenye bi na be landlord or one landlady. Don't oppress the tenant in your house. Don't oppress the tenant that has not even paid the monthly due. Kpachakwala anya ihe ọ bụla ị na-eme onye ọbịa. The Bible says in Hebrews chapter 13 verse 2, be hospitable to strangers, be charitable to strangers, because many have received angels on their ways. Imigite anabatagokwa ndị mozi na-amaghị ama ebe ha na-anabata ụmụ ogbenye na ndị ọbịa. Ọ bụ na ihu onye ọnọdụ jọrọ njọ, onye na-ewere enyemaka, gosikwa ya obiọma, maka na akpachara anya chee na mmadụ ibe gị ka ọ bụ, ma gaa marọ n'ọma ozi Chineke. Ị were emere ihe sọrọ gị, were emere si pass, isi n'ọnwa maid, otu ọ sọrọ gị na-eme ya,
as if to say, as for all, nne ya norozi, onye ga-ekwuchitere ya, the father has died, the mother has died, she is an orphan, so you can deal with her anyhow. Nwatakịrị a wee nọrọ na be gị kemgbe, na-ekuru gị nwa, ị chọbere ka ọ gụọ akwụkwọ, nọrọ na be gị na-amụ ọrụ, o rubere oge ị ga-ebido kwụọ ya ezigbo ụgwọ, iji rie mere ohu na be gị. Onye nwe anyị sị gị, gị kpachakwara anya. Etu a ka ọ dịkwa, ọ na-asị na verse 22 of Exodus chapter 22, Exodus 22:22, a very interesting verse. You shall not afflict any widow or fatherless child. Emeketekwa na mekparo onye ọbụna bụ nwanyị ajadu. Kpachakwara na anya ka unu si emegide ụmụ nwanyị ajadu maọbụ ndị na-enwero nna. The fatherless. Because God is the father of the fatherless and the husband of the widow. Kpachakwara na anya maka ndị ananara ụmụ nwanyị ajadu oke ha. Onye anụnwa jidere nwanyị ajadu na-eme ihe, ask for di gị ọ na-ebe, get out. Mme gị ihe ga-eme gị, jezi kpọta di gị ahụ, kpọnitie n'ili. Chineke sio na ya bụkwa di nwanyị ajadu. So onye a na-emegide nwanyị ajadu, kpachakwala anya. Onye a na-emegide onye na-ewere nna, you who used to oppress the fatherless or even the motherless, be careful. The Bible says in Exodus 22:23, if you afflict the poor widow or the fatherless in any way, ụdị abụ na ụdị iji kwe megide onye a na-ewere nna maọbụ nwanyị ajadu a, ụdị abụ na ụdị in any way, ọ bụ ụgwọ ka iji ya. In any way, you afflict the widow or the fatherless, and they cry out at all to me, I will make it that back home. Abu na wanya jadu, I make it that back home. Abu na wanya neveron, I make it that back home. Oh, make it that back home. I will surely hear their cry. Aga m ege ntị na mgbu akwa nwaanyị ajadu ahụ. Aga m ege ya ntị. Onye na-ewere nna, meketa bekuom, aga m aza ya ahụ. Ụdị abụ na ụdị ji mebe ya arụ. Ọsọ gị bụrụ landlord, ọsọ gị bụrụ landlady, ọsọ gị bụrụ governor, ọsọ gị bụrụ local government chairman, ọsọ gị bụrụ president, ọsọ gị bụrụ father, onye ọsọ gị bụrụ, ọsọ gị bụrụ bishop, onye ọsọrọ gị bụrụ, ma gị bụrụ mmadụ Chineke kere, onwe nwa ogbenye, enwe nna, enwe di, ị na-emekpa arụ, nwatakịrị a ma nwaanyị a bekuru ana m. N'onye a ka ikpe maziri, ọ bụrụ na ọ ga-emeketa bekuo m, na aga m aza. Ọ bụzụ na m za mkpu akwa, verse 24, so my wrath shall burn. Iwe na ọnụma m ga-ewuru ọkụ. Iwe na ọnụma m ga-ewuru ọkụ. Iwe na ọnụma m ga-ewuru ọkụ. N'isi onye a na-emegbu nwaanyị ajadu. Onye a nara nwaanyị ajadu ana ya, maka na di ya nọrọzi. Kwuchie ya ọnụ narị oke ya. Chụpụ ya n'ezinụlọ anụbatara ya, maka na di ya nọrọzi. Isi na ọ mụrụ nwoke na ọsọ nwaanyị ka ọ mụrụ. Maka na di ya nọrọzi. Ọ bụrụ na di ya nọ, akara ịchụpụ ya otu ahụ, maka na di ya nọrọzi. Ka iji eme ihe niile anyị na-eme ya, Chineke sio na ya ga-abịa bụrụ didiri nwaanyị ajadu a, na ya ga-aza ya oku, na ya ga-aza ya ekpere. Onye a na-ewere nna, ị na-emekpe arụ, maka na o were papa ga-ekwuchitere ya, o bekukwa ya na ya ga-aza. Onye ka m ga-arịọ, ndị anụwa ihe dịrị mmata ha kpachakwara anya. Ma ndị na-achị ọchịchị, emere na ọ dịka a ga-asị na achịcha uwe bee, ọkwa achị ka ọ bụ. Ọkwa achịcha uwe continues. The word continues. Ahụhụ onwe m imirikiti chịchara ọchịchị a, maka na ha riri ego ụmụ nwaanyị ajadu, maka na ha riri ego enwe nna enwe nne. Onye nwaanyị wee mechaa, ma onye ọchịchị abụba emilonia, onye ọchịchị abụba ebilonia, ọ bụla ebega. God can turn this stupid billionaire into a beggar. It's a matter of time. Because at that time, God will shift the wealth of this millionaire to this poor fatherless child. Then we have now divine transfer. Onye abụbu ọgaranya bụrụ nwa ogbenye, ka ọ matụkene ka ogbenye ji adị. onye abụzi nwa ogbenye abụke na ọgaranya ka ọ maka na ka ọgaranya ji adị. So na a na-eji ịgbanwe ọnọdụ in a time only God knows.
Onye a na-eribu n'efere nkụwa eritukene n'ana, onye a na-eribu n'ana erikene n'efere nkụwa. Kedu nke ị chọrọ iri na ya? Kpachakwala anya, o nwere onye ị na-emegbu ugbu a? Ndị akpọsịrị omume dị na ya dị ha, uche gị na-aba n'okwu a na-ekwu. Ndị a na-achị achị a na-arịọ kwụọ ụgwọ masị akwụ n'ụgwọ, kpachakwala anya. O mebu na onye anyị na-achụgharị bụ fatherless, obekukwe Chineke Chukwu ga-azakwa ya. O mebu na ndị a na-ebe akwa wụsa n'anwụ asị Chukwu bịa zara ha bụ widows, kpachakwala anya. I don't care who is supporting you as you are displaying your idiocy and wickedness in the name of governance, in the name of becoming financially well and rich, as you are parading your unhealthy opulence. Listen, God is giving you a caution today. Be careful how you handle the poor, because very soon God will lift the poor from poverty to prosperity.
The Bible says in Exodus 22 in verse 24, and my wrath shall burn, even on Mamogada, okay, Wulaku, and we kill you with the sword. O mebu nwegbe ya, iwe Chineke ga Wulaku, gozie mma agha, wete mma agha, wee pịatuo onye ukwu a na-emegbu nwegbe ya. Some people said amen. Are you one of those saying amen to this? So you want the wrath of God to burn and the sword of God to kill? Okay.
Ndị ọgara na-ege kwa ntị, na-ege kwa ụmụ ogbenye na-ebe a na-eti amen. Ike ga-anọ na aeroplane eme balance, ewe plane crash.
And omikitu ndị ọgara ya, ụmụ ha na-emecha bụrụ ịghara ịgha. Na-akpọ kokain, na-agba nke a na-agbanye n'ahụ. Ego millions anaghị ezuzi. Ego niile a kpara many years akwụrụ ọtọ gwụ under some time.
Ihe nwa ogbenye anyị na-ezuru ga-emecha gbatara gị ụgwọ. Ya a na-akpọ mmadụ nche oku ka e nedo ụmụnwaanyị ajadu anya, nedo the poor ndị enwe nne enwe nna anya. Amen and amen. Otherwise, my wrath shall burn, and I will kill you with the sword. And your wives,
odogwu nwoke a na-asị na ya mechiche nwa ogbenye ihe, gekwe ntị. Ndị a na-eme ihe a, kedu ihe ndị ya ha eme meeting, ha sị na ha ga-ejide nwunye ha, chụọ n'ọrụ, ha ga-ejide nwunye ha, mee nke a, because na di ha anọrọzi, ma ọ na papa ha anọrọzi.
Okwu Chineke sị na verse 24, your wives shall be widows.
Nwunye nke unu, ndị ọgaranya ga-emecha bụrụ nwaanyị ajadu.
Gịnị ka o mean na ndị di ha ga-anwụ?
Onye na-ege ntị n'okwu a, come on, repent. Stop attacking the word of God. Just repent. And stop performing your wicked and atrocious acts over the less privileged and the poor. The Bible says, and your wives shall become widows and your children fatherless. Exodus 22:24. Na mgbe ga-eme nke a, nwunye unu amanwezi di. Gị nwa ji onwe gị aya isi na onye ka mmadụ ka chie. By the time m mechara ihe m ga-eme ya, nwa nwa ogbenye a na-abịa wee bee akwa, wee sekpụrụ anya Chinere Chukwu aka enu. Chineke sị na ya ga-aza akwa a. Ebe anyị ga nọ na-aba mba, ya emeghị taa, kpuchie ọnụ. Ege ọm n'ihu motovu gị. Onye ọgaranya a na-emere wewe na ịkpacha ha anya na ọmụ ga-adị na moto ga-ebu gị. Omebu nwa ogbenye pụtakwa, you are taking a risk. You are drinking chemicals. As you are attacking the poor, you want to destroy your lives prematurely.
Onye gị na-anọ metu aka sị, ibu omebu nwa ogbenye. Jụọ ya sị, ibu omebu nwa ogbenye.
me buzi na wogbe metu aka nka aka njo bu wogbe ye na emebu wogbe ibe ya jo ya se ibu wogbe ye na emebu wogbe ibe gi maka na egwu ndi mmebu aburo sunday agara ya. There are some poor people that are even attacking their fellow poor, wicked poor people. Nke I ga aka njo ogbe amosu joy again and I say ibo ogbe amosu joya joya wicked witches, wicked poor witches and wizards. Won ogbe na e dey petition e dey give won ogbe ibe ya onye ajuru na ajuru oye otu ya echem na ndi ajuru na ha ajuru onwe ha ki we erite na aka ndi ogara ya imegide won ogbe ibe gi iwe chukwu ga adi oku ni ishi gi ihe a na-ekwu bụ omegbu nwa ogbenye ịbụ ọgara wee na-emegbu ha ịbụ onye ogbenye wee na-emegbu ihe a na-ekwu ụbọ ịbụ omegbu nwa ogbenye bụrụ ọgaranya ịbụ omegbu nwa ogbenye bụrụ onye ukwu ọ bụrụ ya ka a na-ekwu okwu ya nọ wansị iso na-emegbu nwa ogbenye wansị iso na-emegbu nwa ogbenye you are qualified to be destroyed by the sword of God. Amen and amen. Amen. Certificate iji n'aka bozi destroy me, O Lord. Onye na-emegbu nwa ogbe were asambodo oji n'aka na-asị obi n'igwe ị na-eche gịnị iwe gị dị ọkụ batazia ya batazia mma agha gị bịa gbuzie m ọhịa nwe ihe iji n'aka mana ịmara ebe ahụ ị nọ na-ata pepe soup ebe ị ka nọ na-ata suya ka Chukwu ga-esi mee ya mmadụ ama ngwa Chukwu. Onye ka Chukwu ji jee ọgụ na Egypt emegbugidere ụmụ Israel ha wee bekuo obi n'igwe oge ha bekuru Chineke ọ kpọnitere ha Moses kpọnite Moses ọ si ya go and tell Pharaoh let my people go. Moses was already 80 years. How can an old man go to the Pharaoh's court to confront a president? Will the president not kill him? Then Moses asked him, who are you? In Exodus chapter 3, I say, I am who I am. Omebu wobe ye bachalai. Omebu wobe ye bachalai. Iwe li keri e wongu tata mani ge bakwechi. Omebu wobe ye bachalai. Asingi na ogu ge age mecha tanaru ge ka okoche. Wobe ye ayini emebu Chukwu ge meya. Ono do e dimma biakute ya. Nwomo ya ga-emecha yere gị aka ma ịkpacha ha anya. Omebu nwa ogbenye ịkpacha ha anya ezinụlọ gị ahụ ga-emecha chie chie n'ike. Ahụrụ m agbụrụ megidere nwa ogbenye ihe dịara mma dịtere ha aka. It's a matter of temporality. Nwa mgbe na-adịrị anya ọ ga-agata gafere. Heraclitus the philosopher had his own principle that is omnia flux. He said that everything is in constant change. Ihe anụ ị hụrụ ọ dị ka ego juru amarịzi ihe eji eme. Too much money, too much this. Why is it too much? Because you are not helping the poor. If you are helping the poor, you cannot be talking about too much money, too much houses. Akpacha ihe a bụ ego ụmụ ogbenye para. Otu mbọsị ego niile a ga-eme meeting tie mbụ. We are tired of staying here. Because the principle of money, money must be moving. Ego bụ kpọkpọm kpọgene kpọgene ọhịa bụ ego kpọkpọm kpọgene kpọkpọm kpọgene kpọkpọm kpọgene ogene kpọkpọm kpọgene ọ ga na-aga na-ewepụ ya na-ewepụ ya ọ ga na-aga onye kedu onye a jidere aka ya ọ gara ya na-ezuo na-ezuo ezuo oshi push it. Pass it, pass it, pass it, pass it. It must be rotational. Aganaga. Amen and amen. Oh ya bu na ego wa mama. Olute gi aka, iyere onye ozo, ona aga, you will be happy. E uwa, uwa dike egwu onwa ka ibiara. When you take the word serious, you develop cancer, you develop internal organ diseases, you become sad and sorrowful, eventually you qualify to enter the mortuary. Amen. Olute gaka ijo ye wetere ya kedi hicho ka nwere ame osiki na ewu ngbo ya na ebe di otu a n'oge nke Elisha onu do se o were nwanyi ajadu nkwado bere na ebe di otu a na Zarafet o ga azugi ni go there ndi amume kwesiri cheba ha ga eri nni. Like this growing seminarians, many of them are about to losing their vocations because they have no person sponsoring them even to enter the convent. If you see the prospectus, you must be a rich family to sponsor a woman in the convent. You must be rich to sponsor a seminarian nowadays in the seminary. But we have our rich men and women wallowing in unhealthy, ill-gotten wealth and living in a satanic opulence. Ebrumo to 20. Nagare. And now look fatter, now look sharp. It's a zone o'clock and I got tinkum. You're not a couple of butta, obuchi, obuta, obuchi, obuta, obuchi, obuta, obuchi, obuta, obuchi, obuta, obuchi. And I get there above clock, I'm about break it by. I say, no, one. No, one. Hey, go on in with it. Come on, man, but them are not about it. I think in Ambassador again, Dika or Garayanga Danga. Make a deaf one cob on him, but the priest will not bury him again. I gave up your gun. I sent a jaw. Father, no, will you go for that? But Egoni and I hear, not even one cob will enter into the casket with you. I attended a burial in Onisha, one rich family. The daughter used to worship here. So the brother died. I didn't know the brother. We went to condole with the sister. We looked at the one work and well. After the mass in St. Mary's Parish Church in Onisha, the casket was to be carried out. Apanite ozuwe suda abati ndi bu abati bude nu abati uku oke wosara nana ebe ni afia Jesus my father mande monsan oya buna tinya aka ndi father aneti aka na akokota abati uku ozuwa na achibia nime bure ekpuru ota kwapu ye nime ambulance just the time I'm na watch. I am not good to be able one car, one name, oh, Enoa. Oh, yeah, Genoa, man. Oh, what? Mako, father, there in Matata, Koga, there in Joichi. Oh, yeah, Genoa, man. Oh, what? One car, one name, to over prolong this issue. Everybody who thinks that things are well now, look around. How many widows are around their compound? You may not be attacking the widows or the fatherless directly. It could be an indirect attack. Because when God has blessed you from the people, he has blessed you for the people. Kingwa chukwu nekite biasin ezinu na panienu mego agaraya. It's an awesome way. See yourself as a treasurer. Umo mo eni ne barago ogige bogi na hanwe gahan. Aburo heriga ga chetewe papa oye nka. Eya hana papa ga aka. No. When God has blessed you from the people, he has blessed you for the people. And the back eri. Chedeka ono do ndi wola ahun. Itachi ro na itachi gokwe. Anu ahun ni na tamani ni na hin na ngubu. Owo kwa nke ga abazi na onu mbaso ga eseti. Multicians must do their job very well. Everybody can bam. Bruke make away has shaded back. Famalin na gana ahia keta. Eja edozi ozu. Onye agi na no be potential cops. Potential cops. A cops in posse. Ozu kan de no diniru. Onye agi na no. Ogere ya na emene ya ba alpha na omega. Even Chukwu anoziri ya buru Chukwu. All cops, potential cops. Emebuzine no mado. Chukwu gozie gi na ni ga hodiz na ngozi uwa. Wepu ya ka ona aga aga miri na asaso. Ana he shishi. O nke na adoro ofu ebe. O ya na na ha nwodi ahu. O ego ndi court ana he ji yere mada aka. If I know your gare and I hear him, watch him. Oh, we can bolo ego calls. He can abu no junior wago, money I wouldn't call by it. Mobby here, I'm a man conante mado. Oh, made away, but I go. Yakam Jenny, better tongue. Kega Beragisi, when I bet you could be. Yabu cano, yeah, mammy, what I would eat she be away. She give over your wind. Marana Chukwu na bi buru ga aya and onye ogere ya Chukwu goziri maka gibu ogbo yo meche ibukwa ogere ya emebukwe ne ndi ozo maka na ekpere na eji ekpere gi ta abukwa ekpere mbuni enu obuzi na Chineke si no nu nu biama we bubute gi igechezu mu ogbo ye ndi ozo cheto mu aya jado no na kuko gi cheto di orphans no na kuko gi cheto widows no na kuko gi na ndi no de ebe ndi ozo. Cheta the fatherless, cheta the motherless. Even if all the nne na nna ha ka dị ndụ, mana ha dị ụbịam. Cheta ha. Ki na ewepụ ya ka ọ na-abịa. Amen and amen. Eduru m unu gaa n'ama Deuteronomy chapter 15. And the Bible says, concerning those who offend the poor, in verses 10 and 11, you shall give to the poor freely without begrudging it. Iji ye wobe ye puye no bioma atamu na atamu tupi ye and oburo ye cha jire koyon ije ki ye ye no biocha afo mundi na abu haji duwa boy ha uno ewele ego je to na aloshi iji ye mere madogo iwe kwesi iwe nenu ya ya bi ha ma mbazuru mba. Where obi ama ye ya. 2 Corinthians 9 says God loves the cheerful giver. Anum ka ona eku na Luke chapter 6 38. Give and it shall be given to you. Neti wana ya kanezi ozi ya say give and it shall be given to you. Neti ya kana agwa. Give and it shall be given to you. Na agwa kwa a measure packed, shaken, pressed down, and running over, shall be placed upon your lives. Kori akukwa shall be placed upon your lives. For the measure you give shall be the measure you shall receive. Amen. As we are moving into this message, from poverty to prosperity. Anybody here who wants to be elevated from poverty level to prosperity level, one assignment you must do is you enter into the covenant of giving. You must be a giver. You must be a giver. Even if you say you are poor and you don't know how to give, I am assuring you, you will move from poverty to wretchedness. Wobo ya na amaro ka esi enye ana ekwe gi nkwa na you are going to make a movement not forward but backward. Ige si na ogbe ye mgbe giri baye na ubiam onu ntu si na ubiam onu ntu baye na ushara ti ebe na ka se Chineke na afta gi na ushara ushara na ubiam onu ntu ogbe ye mgbe giri bacha be ni shee bachapụ ya n'isi ya kama ị ga-agagide ihu nawa azụ toshiakwa shanụkwai shanụkwai
chukwu ajụ na-agbachapụ m ya n'isi eme na ndị eme
one ahụ ị na-enye bụ one na-abịara gị. The measure you give is the measure you shall receive. So the time it shall be running over. Oju n'onu na-agbafu.
Okwu ya sị, don't begrudge the poor when you give. Because of this, the Lord will bless you in all your work and in all your undertake. In all that you undertake.
Ibidoro ebe na-enweghị ntamu. Na-anaghị ata eme wuriwuri ka onye ala.
Amakwa emecha nke a. Ibiakwa ọzọ hie.
Once I nyere n'obi ọcha, Chukwu ga-agọzi gị. Ọ mgba ka a ga-esi n'ọnọdụ ogbe ya anyị nọ. Obere azụ ga-akpata obere nkụ n'ozi a. Nnukwu azụ akpata nnukwu nkụ. If God has blessed you in billions, you must do your charity in billions level. If he has blessed you in millions, you do your own charity in million level. If he has blessed you in thousands, you do your own charity in thousand level. If he has blessed you in hundred, you do your own in Ọ bụ na ọ na-enye gị level a ka ị ga na-enye obere azụ akpata obere nkụ nnukwu azụ akpata nnukwu nkụ mana level Chineke dotara gị ọ bụrụ o meghe ọgara ya ngadanga. Every time he say I'm giving my widow's mite. Are you a widow? Why are you giving a widow's mite when you are not a widow? If nnukwu ọgara ya dị nwunye na aka bịa ịtụ mma mma, so this is my widow's mite. Nwoke na nwunye nọ di gị na-enye widow's mite. Oge di gị ga-anwụzi, what will you give? Huh? Onye di na ndụ na-enye widow's mite. Oge di ya nwụzi, gịnị ka ọ ga-enye? Geenụ ntị. Zion will be house and I'll get you.
Widowsies.
Widowsies, man. Now I got to pull it out. I was no way gone. Your husband is still alive. Don't be a widow.
Ananias and Sapphira in Acts chapter 5 tried that type of nonsense. They came to the church. They gave what they called a lot of money, but before Peter and heaven, it was just widow's mite. Peter said, why are you telling lies to the Holy Spirit? So those who are stingy, stinginess kills. Stinginess is a killer disease. Oh, yeah, I can't go, I can't chichi. Aka aradite na-egbu egbu. Ọ na-akpọcha ụzọ akụ na ụba. Ọ na-eduna mmadụ n'ili mgbe onye a na-atụrụ anya. O nwere onye ị ga-emere ọgọ tata, ndụ ga-adịrị gaba n'iru. Nwere onye ị ga-agbakata azụ tata, ndụ agbakata ga-azụ. Aka chichichi na-egbu egbu. Tichepụ nwanne ya aka chichichi a, aka gum, aka ikiri. Wele onwe gị n'aka chichichi n'aha Jizọs. Tichepụ ya ọfụma. Amen. Gekwa ntị. The Bible says in Deuteronomy 15:11. I don't know whether this is a good news or a bad news. The poor will never cease out of your land. Ogbe ya ma nkonata na na o. Ogbe ya ma nkonata kwa n'etiti unu. Ya ogbe ga na adekwa o. Okwu Chineke si na ogbe ga na aderiri. Yes, ogbe ya aka Chukwu ebunie gị enu. Therefore, I command you. You shall open wide your hands to your brother, to your needy, and to your poor in your land. Open wide your hands to them. Basapakage. There ha. Omogo. Ige yeru mobo ya aka. Madonege yeru mobo ya aka. Amen. Chukwa gozie maka. I'm blessing all these hands. They are entering into a covenant of generosity, a covenant of charity, because they want to move out of the pit of wretchedness to the pinnacle of prosperity. So we are delivering all of you from the spirit of wretchedness and stinginess. The Holy Ghost fire. Basakwaka, there was a time when I was living in penury. As a priest, I swear. And in 2 years, we mezi mbo hokepo. Umuna onenu ya ntu ana adum. Unyi putere ge nka mu ikita inete imu ku mega fona apa de cha no bolo okwom. Ama moge iri ni ono bo wahala even as a priest. Idozi moto mu wahala. Ana me ekwu okwu yere mmadu aka maka inete be onwe m. Oh ya bu nchikota okwu Chukwu ozi oma. Jesus yere uwa. Osia intata. Na Matthew 22, 34 following. Gi hu mmadu ibe gi n'anya ka isi fu onwe gi n'anya to verse 40. Ega hu mmadu ibe gi n'anya hu Chukwu n'anya. Ibulu onye ihunanya na achi na ndu ya. Living a life of agape love. Living a life of charity. Living a kenotic life. Ihe niile bụ ndụ gị bụ otu o sikwe sibe Chukwu wee bịa gụwa bụrụ onye ọzọ Chukwu osikwe n'aka gị bakwa onye ọzọ aka. Anyị si otu a na-eme ya. Ihe were n'ụwa ga-ezu onye ọbụla nọrọ na mma. Ihe eji ata afọ kịta abụ na onye ọ dịrị mma na kpọchizie ebe ya paakị akụ na ụba ya wee nye fensi ya enu ọfịazi arụ ịnapụta ya. Ofu onye anyị tọrọ election owine kanselọship mgbe ọ ga-ebuzi moto ịtọ na-agagharị okwu ya ma nkwezi okwukwu. Onye anyị tọrọ election ọ bụrụ chairman ebuzi ka chairman na-agba n'ụlọ ịnọ n'ise once ndị nwa vote ori ya onwezi ọ na-echeta. Ịgba kọlvet abụ problem, ịkwa ụzọ abụ problem. Ojizila ego ọha na-eme gịnị? Ego ọha na-egbu egbu. Ndị nke nọrọ anyị na House of Representatives, na House of Senate, na House of Assemblies, akpọ ya constituency allowances. Kedu ihe ha ji ego ọha enyere ka e wee nyere ụmụ ogbenye na ndị nke ha aka? Ego na-anọ na millions ha paziri ha ewere ego ụnọ n'obodo oyibo gowe ụnọ na Ghana. Ọ Ghana ka ha na-apụzi kịta. Ndị ekwensu lachara imi. Ị ma na ekwensu lachara ha imi o. They are confused. Allah madness. I can have psychiatric hospital na Ghana. Ever I can agenda na treatment. It does Robin na agenda Ghana na. Oh, unke habu vjena Switzerland. Ka Swiss. Woro gold han egu na Switzerland. Woro oil han egu na Switzerland. Ego ni nende Switzerland were be ego mwai na pada there. Ndo ochicha na pada were mepe clandestine accounts. Abosan code number ka aga enye ga afa ga man dia oye nke ahun wozia government eburu de money ha no chana obodo yibo ego refineries alucha refineries abroad so that we cannot have the real benefit of our own oil here. They take our crude outside and refine outside because there is where they have their refineries and bring them back here and sell at a higher level. Now they're arguing on removal of subsidy. Let me tell you, if that subsidy is removed, won't be a man who's going to go to subsidy. I'm not going to go to subsidy. I'm going to go to subsidy. For example, 100 naira a liter. Government akwọ like 40 naira. Sister le says there you madancha na 60 naira. Ya ka na egusi kita na acho li wepo na government na eti ebo ne ya. Oda he esu ebuti ndi butere eti ezie profit acho li tie ne ya. Ya yi ge we wu moto man iba ezie fuwa. Ije obodo oyibo dika ni Europe eji ro ike ayagari moto o train. Onye park ya moto otuku na train na gari. Ha chọrọ ime ka ọnọdụ fiaro ya ọbụna arụ. Mana obodo oyibo a na-ewepụ subsidy, ụmụ ogbe ya anaghị alụ ọrụ, a na-akwụ ha ụgwọ. But in our own case here, the government is not after the poor. Na ọgụ nke si minimum wage ka anụ kwụnyere, a na-achọ ndị a ga-achụ n'ọrụ, ụfọdụ ka achụ agolu. Maka na ekwuru okwu minimum wage. Mmadụ dị ka Osman Ugwu is already served letter of dismissal. Ama na ha ga-anụ okwu a. Achụọ nwa ogbe ya, achụghị n'ọrụ oyibo kịta. Maka na ọsịsị kwụọ anyị minimum wage. Ndị isi heche na ha bụ mmadụ ebe ego chego ha moto ọfụ, ebe ego moto ọfụ enye gị ego imechizi ọnụ. Osmond ji ya si enye ya ego si ebu enye ya moto ma si kwụọ ụgwọ. A si ok, ebe ị mere otu ahụ, ebe ị na-achọghọzi, take this letter and read. Dismissal. So nke niile ọlụrụ n'ọlụ oyibo anaghị. Omebu nwogbe ya adọkwa maka m na-ekwu. You may dismiss somebody from civil service, but can you dismiss the person from life? Letter ka I yere nwogbe ya, maha nke eluigwe na-adị inye gị. Ndị mmadụ kpachakwala anya. Omebu nwogbe ya, ọ dịghọkwa mma. Otu a ka ọ na-afịọ na Ebonyi, otu a ka ọ na-afịọ na Anambra, ebe niile civil minimum wage ka a na-ekwu okwu ya. The poor people are not talking about medium wage or maximum wage. Minimum. You are living in hopeless with your millions. Okay. Yezie umu ogbeye. Ona. Some of us here are protecting such idiocy. O mechekwa ihe niile dị na government bụ ogata ogafere. Ogata ogafere. Unu sigodu nuna ama nkwu ha ugwowa. Don't victimize the leaders. The victimization may boomerang spiritually. I know the Enugu people will hear this. If you are dismissing Osman Ugwu, you better recall him back. Another name, Ugwu, is ringing. Chimaroke's government fell because he was attacking not son Ugwu, the brother. Wabeze Ugwu was pleading that the workers will not be disengaged. Wabeze Ugwu, Ugwu again, another Ugwu. Enugu, be careful. Enugu state government, be careful. And the representatives who are listening to this voice, be careful. This government may fall when you think you are enjoying it. Be careful. If you see the power Osman Ugwu that they have succeeded in making popular, these are little boys we should be thinking of raising up. Ibula ogara ya megbu onwe ogbeye. I chọrọ ibuzu onwe ogbeye ahụ ọbụ. Ibula ogara ya nara onwe ogbeye nke ya. Asị gị bụla Osman Ugwu a, ị ga-ekpe ekpere ka ị bụrụ ya. Governor na ndị otu, ana m ajụ unu ka mkpe ya n'ụlọ ụka, Chukwu mekwa ka unu bụrụ Osman Ugwu, ka Osman Ugwu nara unu ọnọdụ unu. Nke m bụkwa emegbuna nwa ogbeye. Anakwa ejita m mgbe emegburu ụmụ ogbeye. And they went to kill Nwabeze Ugwu. The same day they sent assassins to murder Wabeze, the same assassins were sent to kill Father Mbaka. I had a meeting with Wabeze Ugwu and told him, run away from the city, because I am also running away. I entered the vehicle, I ran to a home monastery and hid there. Wabeze ran to his brother's house, Sunday Ugu's house, an Independence house here. When I told him to run into the village, they came to Sunday's house looking for Wabeze. Another group came down to Ibokwe Street looking for Father Mbaka. And I asked the security man to leave the gates open so that they will see that my vehicle was not there. And when they came, they saw no vehicle. They went to Independence Hill out. They asked Sunday, that they're looking for Wabeze. They said that Wabeze is not available. What is it? They said they had a message for him. Say he's not around. Wabeze was hiding inside the house, hearing their voices. Sunday wanted to drive out, probably to fetch policemen. Unfortunately for him, toward the gate, the car started jacking. Behavior. How we turn that? Owe si ha unagezi ozi akiazi Wabeze. Ha say yes, we can give you the message. Wait here, can I ba mia ebecha? Bajigo de oko first. To those here and isi, oga abari anoko kwa ba pozia tamanishi mabari here. Chimaroka putara nakoko Wabeze. Now, Sunday, locator. Oyaka. Oye na chiketa gemecha ya. Ndi madu shikwa gi. Oye ashiro gi. Ige emeche rosumon da ya. Icho iku civil servants ugo ha. Ikuwa ha. Icho iku ha. Ino olu unwe gi. Ibi do hene victimization. Kesa werike oye madu na ato ha ya. And some people are sending threatening text messages to Osman that they will kill him. Obi de kwanoza. Abwe Osman da heche no otu akọ de ko gaadi. Chukwu ngbe no kwa nenu na ekiri. Ika ka mmadu ogara e kari e ogbeye. Ya oye kwuzi na okwu nenu gwa. Oye kwu lọto wetu oye aka sombeze ga kwa oto ba ajo ihe. So under the against Nozia, bond the government not here. Kajekwono Sullivan, whom I know can understand, send the act to restore Osman. To restore him. Ochocho energy to Osman can collapse his government. Agolagakwe Osman. Chineke wobe mokwaya. Obiniwe genedokwe aya. Ihe wedi ike karadiri amma mopo na government. Carry a gun on him, a government. Manozo ye kwezioku sibuya. And what the church stands for is justice and truth and charity. A way put justice, way put truth, way put love. The Bible says, foundation once destroyed, what will the just man do? Kedizi ye mwobo ye ge, man? Egwe bazo ye abana, huh? But the Lord can raise the poor from the pit of poverty to prosperity. Come na check out what. Ndi na achi ka yewere umu ogbe ha na achi aka. Anota ajo kedu ndi unemployed workers. How can we give them jobs and good employment? Our poor graduates, how can we duly employ them? Umayajeche University, get all right, yeah. No plan, oh. No plan. No, join a school. Join a school. You couldn't have all the way put up, Usaran Kitanabo. Yeah, no, no, Kitana, kidnapping, kidnapping. Kidnapping the video, Brakwa. Kedi Ebony, you couldn't have all the Agolaku, we brain, Gaput, and Ron Kitty. Nay, Kiri, Umaboha, Kana alone or 10 or 20. Revolution is yet to occur. And I pity the wicked rich people in the government when this revolution will start. The whole policemen in the country cannot protect them. Because a time is coming when the poor will come into consciousness and realization that the cars you are carrying about is from our money. No ego. And has rugisiki kuwa. No ego kahana putakwaragi. That is the slogan of these kidnappers. I hate that word, kidnapping. But how can we stop it when you are even encouraging it? Ejima election. Umuobu ya ge yonu kadimi ninfo. Eburebe buye ha. Bulu cocaine ni ibo. Buye ha. Hangochazia se babu. Bulu palot boss. Made this and made that. After the election. You don't settle them. Hanesu ya regebu mwa boy. Till when? Time ne lumbo age abu. Jekwe de. Nindu kwa ne ebu moto na bari anyhow. Iput an a street abu problem. Ha ga-eji aka ha tiecha onwe ha na nga ha bụrụ n'ime be ha. Ha na-arụ nite fence ahụ enu maka fence be ha niile a ga-emecha ghọọ ụnọ nga. A time is coming when you will not enjoy this money you are piling up. Maka na ụmụ ogbenye a ga-emecha sị na even na ọ bụghị njọ. Na ha napụta ya ego ha izuru. For them, no zuka izuru ya. Ndị father was there awa. Sizi na ihe ha na-eme adịrọ mma. Ezuokwu ndị father. Ofiawa. Ndị bishop bazie mba. Ha ma nkwupụta zikpuru okpu ha n'ishi. Ọnọdụ e wee gwoto. Na ndị na-achị anyị bụ ndị oshi. Kama a ga-agwa ha na ori ka ha na-ezu. Ana painti ha ka ewe ma mori ka ha ga-eweta n'ụlọ ụka. Ego ha lụrụ alụ ha ka jide. Holy Ghost! Ego ụmụ ogbenye zuchara. Ego ọha ọ na-egbu egbu. Esemokwa. As of me, I've made a prayer and I think God have answered me. Ekpere m bụ, ego Chukwu ga-enyekwa m. Mama m ji wee ma ọgọ. Wee yere ndị mmadụ n'ụka aka ya bịakwa nara m. Chukwu ya bịa nara m. I want to be rich, prosper exceedingly. But ihe niile a na-akpọ richness and wealth, nke ọ bụ na ga-abịara m, mama m ji yere ndị mmadụ aka, yere ụka Kristi aka, ya bịa na nke ahụ m ga-paakị wee zaa ọgaranya ngadanga. Chukwu napụ m ya. Ebe m chọrọ ịbụ ọgaranya nke m bụ mmadụ one m mere ka ha bụrụ mmadụ. Isikwa na ị ga-apara akụ na ụba ụwa buru n'ishi, ọ ga-anyịgbu gị, zọgbuo gị, gwerie gị. Money can be a wicked friend. Money can be a wicked friend. When you handle it with wickedness, it shows you wickedness. Ego na-egbu egbu. And nsogbu karịrị ego ahụ ga-abịa lachaa ya. Mana gị nwa ogbenye na-ege ntị n'okwu a, nọgide n'ime Chukwu. Obi alụna gị mmiri, wee nyere Chineke aka enu. Nwa ogbenye na-ege ntị n'ozi a, God